iwde bankas yottaade gaw fangude sikasu hakkilaji roɓe ɓe na cirti e dow darande mabɓe ley pelle roɓe e ley hitande 2023.
Musso dow sato soro
won rewɓe moƴƴinanaɓe sato ngaji fa gaɗa kolle sardiŋeji baali kumineɗa hakkeji rewɓe kolliti torraji gatteɗi fewdi e rewɓe rewɓe ana paabe ley golleji mumen banggal demal e golle sardineji. Mi yiyay fuu min kay golleji ɗi baale ɗe gaɗi o sigasu ɗo joom suuda e bandiraɓe am worɓe fuu mbarama mbiɗa goni e tiɗallaji fay goto min jiyay garɗo wallude mi mbiɗa wondi e bandiraɓe am worɓe kañe abba illa min gari ɗo min keɓay paabotoɗo
e ley sahal leydi ndi ɓuuro fufule laamu tumbuto tiɗallaji ɗi na kewi saabi alhaali ndennagu ka noon hoorejo fedde lollinde leadership féminin holti wiide ɓe mbawi jande hoore golleji yogaji keɗɗanna madame Aïcha Haydara.
To tumbutu ɗo min keeɓi tiɗallaji kewɗi fa min keeɓa walloɓe ka noon ko laati fuu min gaɗi jondeji kewɗi dow sisiliji pawiɗe dow kabaru ndenagu hono dow rewɓe gattata koyɗi mumɓen e dabreji ɓameteɗi fa yottade sisiliji pawiɗe dow tiɗallaji ɗi rewɓe keɓata hono laatirto ardu e rewɓe
ka noon banggal fedde réseau jeune femme leader de parti politique organisation société civile holtama tiɗallaji ɗi kewali wayrejo nde ɗo fedde madame Fanta Kumba Karambe mami haala golleji gaɗaɗi laatiɗi sababu hitande 2023 yirwe.
Mbiɗa miila ko waɗa ɗum ana ɓuuɓa ɓernde min gaɗi golleji kewɗi pawiɗi dow kabaru woteji ɓeydinde ha rewɓe faamu yalla ana gatta koyɗe mumɓen e kabaruji leydi ndi.
Ka noon moɗo e golleji hitande 2023 sikke wala yo huncangol hoore kabaru fedde kafu caggal duuɓi kewɗi Rafi Kawral fedde nde hewti deƴere hunde welinde sanne kala pelle rewɓe keɗɗana madame Sangare Nana Koulibaly hoorejo kafu.
Après 5 ans
tampiri fuu min keɓi joddi muɗum le lewru mars ƴaɓɓino ndu caggal duuɓi joyi kafu yambini 8 mars honno rewɓe jiɗiri dow haalde haalaji rewɓe Mali kafu hawri e batu nations unis caggal duuɓi joyi min kolliti du anniyaji amen komin jiɗi waɗe min koleke kawe amen min keɓi du hoolare ƴiwrude e faabotoɓe
e wi gollirde leydi ndi fumaninde rewɓe gollirgal hakkunde pelle rewɓe e laamu o Rafi Almusaddaji gaɗi hello e golleji laamu ɗi keɗɗana Bocar Camara joko hoorejo ndeɗo gollirde.
Min tampi sanne le hitande 2023 nde min keɓay faabotoɓe sanne banggal jawdi famin darano golleji amen ka noon min gaɗi golleji seeɗa dow faabamuya kanankoɓe leydi ndi misalu rewɓe kereduji keɓi ko ɓuuri millioji temedere kaake faabade baale rewɓe ley golleji kewɗi won woɓɓe du faabiɓe rewɓe hokkude ɗumɓen kaake gollirɗe
hakkude tiyalaji ɗi mimi haala muɗum joko hoorejo o na woodi rafuji ɓongol golleji hakkunde pelle ɗe e gollirde leydi ndi ka yo ɗum no saabi kabaru totodiral hakkillaji fof walla mbawgal laatade sababu gollirde nde huncana hoore himmeji rewɓe leydi ndi ɗum ɗo timminta yewtere meɗen rewɓe Mali nde heɓan en Issa Tugula yo en ji yontere warore.